Nimeanza
Detin Kanaro Blanda
Naitua intro
Detin Kanairo Blanda Kini alikuwa na baby daddy.
Wewe, relax. Alikuwa na baby daddy.
Anyway, welcome to the Real Nonsense KE podcast, manze. So today, manze, tuko na... Wee! Wacha tu, sijui nianzie on my right or on my left?
Anzie on right, yeah.
On my right, sindo? On my right, tuanzie huku sasa. Nataka ujiintroduce tu pole pole, tukienda tu tumalize level of to introduce the topic. Manze tu itakol mbaa sana. Tuanze on my right.
Oh, hi. Naitwa Trena.
Trena.
Aya. Ujo, wanafanana.
Kuna Moseti, yani Kuntabel. Heish. Ina pesa.
Faith.
Yeah.
Wamzi.
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 Wambu. Jina ambayo mnachange hivi. Wambu. Wazi change jina hivyo.
Wambu. Who is that?
You too. Wamzi na Wambu. What is that?
Wamzi.
Wamzi.
Golo. Yes, you too, Pia. Vile mwa fanya ni Golo.
Wakono.
Anyway.
Mwono umeva jezi kali. Ah, yu jezi ya timu gani buwa ambie viwa.
Ano, ambie.
Ambie, ambie listener.
Na usiogope.
Usiogope. Sebe ni timu gani.
Mempatia skin rash.
Shhh. Sebewe ni muuliza. Muuliza mwenye ameva.
Timu
gani yo.
Manchester United.
Venye watu wa Manchester wanamkunywa.
Na hey. Hapo na hivi. What's the process?
Kenda tu kwa maji.
Venye amevaa jezi ya Manchester. Ehe.
Naitwa Davina. Bosi support Manchester.
Una support team gani?
Thank you.
We are feeling hurt.
Anyway, salaam.
Okay. It's okay. Eh, tuendelee.
Ndio maana unatandikwa.
Unatandikwa
kwa chuo cha
Manchester.
That makes sense.
Manchester.
Eh, mbaya.
Yeah, final. Hata si final.
Kwa nini msianze kwa mwisho?
Sikuna kina zeni
hapa. Mweza kwa mwisho.
Mimi tu ni ile fiat wa mtaa. Kakito tu.
Yeye ana madre.
Aya, next.
Mimi naitwa Xavier.
Ndika kitu.
Anyway, mzee. Okay, anyway. Topic ya leo. Topic ya leo ni... Ni. Wasikia topic ni moto. Wanasema aje Moses. Moses niambia wanasema aje.
Ati wanasema?
Mtao wanasema aje.
Wanasema? Venye nawafanyia watu.
Venye nawafanyia.
Yeah, si lazima wakuja kila siku.
Niki decode. Nasema aje. Dema kikuja kwako mara ya kwanza.
Kabisa.
Seme kama unaishi kwako, unaishi maybe kama unadeku wamba beste keja, nini.
Savant quota.
Savant quota. Inategemea ni nini. So, Dema kikuja mara ya kwanza. Kama maboy ama kama madem.
Kabisa.
The first time. Ni lazima umdini.
Kwani hamkuongea kabla kuja?
swali ni mbona amekuja?
Mbona amekaa?
Si lazima kuwe na agenda ndio nikuje, sisi
tunataka kuja. Amekaa mtu.
Kama nakuja kukunywa pombe tunakunywa pombe. Kama tunakuja ku smash na kuja ku smash tunapanga agenda.
Kama umekuja
okay. Smash
okay. Wewe nawe unapenda scripts. Haya hawezi kuwa nini? Vitu random. Azikuwa
neno. Okay. Zii, okay. Mimi nitakuja hapo uanze kuleta vitu zenye ziko za tuko on the same page.
Yeah. Okay, sawa, sawa. Boys analeta analeta page gani? Wako page 2 yako page 4.
Sisi tunafunga kitabu.
Sasa tufunge kitabu.
Tupatane page.
Tupatane page 3. Aya, sawa, sawa. Wewe umesema niaje? Munafahamu kwa mmeshabonga.
Ah, lazima tuongee.
Lazima muongee before mpatane yo the first time. Yeah. Onyango unasemaje?
You know,
they're
doing negotiation.
Muna negotiate. So, unakubaliana na
mas. Unajua kesi ya Azimio iko kwa koti.
Wako na lori bwana.
Wako na
hii kesi kwa Azimio. Mimi na Ajax.
Wewe na Ajax. Wewe umesema lazima ku negotiate.
Mazee, ingia pale mazee kisha ukuje na makarao. Unafanya ubakaji.
Haya. Trainer wewe unasemaje?
Yeah. Yeah, I think for now, as in, depend.
Like, ah, sawa, acha nikupe example. Yeah. Acha nipe example. Trainer, sikia trainer, acha nikupe example. Alafu unijibu na example, sawa?
Sawa.
Kuna boy, u boys, kuna venye mnachekiana, kuna venye mnapimana na macho, sawa? Yes, wewe unajua kenye unadai na yeye anajua kenye anadai. Unanipata? So juu wewe unajua na yeye anajua. Mmepata rasku moja mmekata.
Pia umepata pia mimi niwekwekea tu black ice kwa fridge.
Wewe umeingia.
Unapata? Nakupikia nyama.
Siku moja mmepata na yeye. Siku moja mmepata na wewe na yeye kipanjani ni wawili.
Like it happened, it happened. As in.
Ndio.
Ndani ni kitu inafaa kupango.
Ndio naambia.
Exactly. So nyinyi si kitu inafaa kupanga.
Lakini kuna
lakini
hata sijaongea mazee hata nipa chance. I feel inafaa tu ku depend na vibe like
true.
Mki vibe sawa.
Kaende.
Sawa. Like bora
si change. Kaende.
Like obviously you can.
Unaweza kuja.
Isikuwa vibe. Kama
isko idha, uwa mnajam.
Waya.
Sasa basi, hiyo ndio si vibe. Wewe ndio uko na vibe peke yako.
Si ndio nasema msiku.
Vibe ni nyote wawili mkiklik.
Exactly.
True. True, nyote mkiklik.
More than chilling. Me, I feel like, it depend on the setting. Uni mse tumekuwa tukiongea ama, let's say we invite you on like a party. That's the first time we've met someone there. You see? So, sunaona? It depends on the situation we meet. Kama ni mtu umeshaongea yeye nini then meet kwa nyumba peke yenu. Mki vibe na ielekee hivyo. Yeah.
Unasema si sabuni?
Sawa. Let me give you an example. Let me give you another example. Sawa? Unajua boys. Boys atakuwa boys wangu. Sawa?
Usikuje kuwatch.
Unaona ni potential. Sawa? Unaona ni potential kwa boys wangu. So, kama wewe utacheza happy guest, kama utacheza kama umesikia swali yangu kweli? Wewe umesikia swali yangu? Swali yangu nimemuulizaje? Sikia kwanza. Sikia swali yangu. Ah, ingine je sikia swali. Uni boys. Yeye amenotice boys. Sawa. No boys. Anaona ni kama ni potential.
Unapita. No swali.
Kiki mse hapa chini.
Wewe, haya, una no boys ni kama potential.
Pita.
Kama ni mara ya kwanza kutaka maybe amekupeleka out on a date, will you like have sex on the first date?
No, nampenda.
Oh, no. So,
nampenda kwenu nampenda.
Will you have sex? Will you have sex on the first date?
First date,
yeah.
Nope.
Hi.
I wish.
Okay. Uske mini mini skianga ati.
I wouldn't.
Sex on the first date will determine as in.
Of course, anyone can take you out on a date. And like for me, I feel anyone can check you out on a date. That doesn't mean that I have to have sex with them.
Click on the first date. Okay,
unless nilikuwa nataka hiyo date ieleke tu kwa sneaky links. Kama nilikuwa nataka tu kwa something more.
First date, can you have sex with the first date?
No, yeah. I can't.
Why?
I don't know you that way.
It's not about the food. You know nothing.
Before you go on the first date, you have a bond tayari. So,
okay, cut me, kwa simu.
So, unataka ni kwa
simu. As in, like, no, nasikia tivo.
I'm not sure.
I'm going to meet you.
I'm too into a date to.
Na kani mkamba.
Wote wakikubamba.
Sasa itakuwa sasa my choice. Itakuwa my confusion. Itakuwa my confusion. Sasa mbona niendesha mtu mmoja? Mbona niendesha mtu mmoja na kama
wewe unamfeel?
I never have how to meet my expectations after that date.
Si unamwacha mwanamke mwingine.
Kwa hivyo mnasema pia sisi tuko allowed kwenda date kadhaa.
Nani amekukataza kwa single single?
Hebu kwa anything. Mimi na agree na Trina. What she's trying to say, I need on a date, not dating these people. They are there eating, talking, having a good time.
Na mtu anaongea boyfriend wake ni azizio. Kwa hiyo hajakuwa akienda date. Date hajakuwa akienda. Hajaonekana.
Ameenda kufile petition.
Na unajua pale nimekupeleka sijai kupeleka by the way. Na ukose kuget by the way kitu na pull through. Usijifanye kipofu by the way. Unapenda kujifanya kipofu. Unaendanga date unajifanya kipofu. But you see the signs.
Kwa nini transaction?
Hapana, you see the signs. Yes, I'm a no.
I have another question. Sawa.
Lakini
I'm going to go to the next one. Probably uko
Olympics
ama nenda na nyuki sawa so fanya aje si utag along tu tuishie run get so skiza so nimekuambia mboni aje twende wapi tuseme Narok
nidhani jina lako liko ni change
tunaenda Narok na wewe no umeingia kwa hiyo gari yenye niko unaangalia kile mtu ni 2x2x2 sawa na mimi nimekuita sawa so tumefika Narok kila mtu amepewa room yake. So tumebaki mimi na wewe sasa tujue rumi ya tunaenda.
Niko na kitasema.
So tumefika Narok. Teacher. Utafanya nini? Teacher. Niuliza Wambo. Acha Wambo ajibu.
Acha nikushow.
Niambie.
Before tutoke Nairobi.
Tumepanga.
Tukaa tumepanga tumesema wewe umenishow tuende na wewe sawa.
Atujepanga. Nimekombiniaje? Kama tuende.
Sad kifika huko, mi walai kolo on God, mi si angel, siji unadayaje.
Communication is key.
Nitakwambia sawa ama hapana kama inaweza
sawa nimewashia so unataka nimewashia ile gas inawaka moto alafu nakwambia ile nini unaniambia na ile ni moto
ni kando nzima
sawa ni kando nzima lakini umejua ni nini nakwambia niambie ni kando
sasa ukiniambia twende Narok umeniambia twende unjaniambia twende tufanye kitu communication is key wewe ongea
what do you mean
nada tuende na
kule wacheni kwani nakatia watu wa class 2
Ai, amo, ai. Na mwanamke na mwanamke chini.
Unaweza ambivyo dem unatokea form ukiassume unangoja boys ongee but unajua intention zake.
Main point ni ongea.
Mimi nikiwa na intentions na wewe nitakwambia.
Exactly. Kama mimi niko isa yako mse, mimi hata sasa ngoja uongee, mimi ndakushow.
Ndakushow. Na huyo mdemu,
Tutaje kitukae hiyo na mimi na wewe si uchapiana sometimes tuta flirt pale kwa tenze nikikutia kitukae hiyo obvious unajua pale ukipale hakuna mtu anaona na bari unaniambie kuna random sense unaniambie tuende hakuna mzee huko ambia tu amke tuende.
Mnasema tutupe signs. Lakini occasionally kuna wenye wanaendeanga wale wanajua ashatupa signs but anaenda tu date kujienjoy date then ahepe. But boys asha communicate.
Nasema
kuna wale wanakuambia bende mimi nakudai. Anakuambia straight
up mimi nakudai.
Tukuleka lunch then suggest it happen. Bende mimi nakudai bebe. Twende tukuleka lunch na to forward next. Wewe unakuja ukijua boys
za chat agenda. Another question. Seki
this then is a topic. Hepa, then unaona boys akijam ni shida.
This is a topic of another topic on top of another topic. Sasa
hadithi
ya hadithi.
Inaitwa subtopic.
Amesema ni aje amekupeleka out.
No,
iko si. Sikiza, amekupeleka out. So kama boys amekupeleka out,
nashaka kuchapia.
Kama wewe ni dem, kama wewe ni dem, as in what is your worth? Skiza, kama boys kama skiza. What is your worst as a girl?
Unajua
kama boy, sisi kama maboy tunajiuliza maswali aje. Bro, mimi nikikupeleka mahali hata nikikupeleka mahali nikupeleke hata kitu kama ya punch. Tukule kukuchipo kukuchipo, nimekupeleka date. Mimi as long as mimi mwana nimekupeleka watu nasikia fiti. Lakini kama wewe demu umepeleka kukuchipo, unasema mama hii ni nini? Hii ni when peleka manze Sanford. What is your worth?
Ina depend me actually. Kwa hiyo ina depend tunaongea aje.
Wewe kama kama boy, kama boy unataka boy, kama wewe unataka kama boys wako.
Sema ni first date.
Boys wako.
Unajua boys wako mshaenda expensive dates. Lakini kuna ile siku hauna. So unaenda jele. Hiyo ni understandable. Lakini mseme mpatana first date.
First date.
Anafaa jikakamue kidogo.
what's your first date? Tunaenda hivi round. Sikizeni kila mtu. Sikizeni kila mtu anasema niaje. First date what?
Mtu hakachaji kwenda date, but kuna dates zingine. Unaweza pelekwa an expensive date na that date is boring.
Expensive dates, but the date is boring.
Lakini ni
rafiki. So what is your worth date? Ejo utasema niaje. Fuck, this was worth it.
This was a good date. We have to go somewhere to add. Not
just to be viewers on a day kumtumia DM.
Nako single.
See, must to okay, what date lazima tufanye like an activity. Si tu kwenda tu kumana.
Hata mimi ana support. Mimi niko kaya. Kago kati mpale, then food pale. Mse, shots, unajua, settings the most important part ya dating. Kama unataka uagent, settings are the most important. Set the scene. Wao kishindwa kuset utaumia tu jioni. Because pale nikupeleka tu shots, kagugati pale, then jioni food. Msee, niambie ujajibamba.
Walai.
Then mpeleka place mna have activity, kaa una content ya kuongea sana.
Kama wewe. Eh, so kama una content mpeleke
activities. Kama unajiamini?
Hiyo ni
kama una movies. Wale you need to talk.
It's so cliche just to go just for dinner and then you go back home. Okay.
Exactly. Sisi pike tu.
Yeah. So, napenda dia yangu ki dress up.
Do something. Like do an activity.
They may most
of you. Ukiniita na tokea mbaya. Hebu ni jaribu.
Acha hedhi na.
Sisi ndo nakuita. Nakuita pale.
Sijali kufanya then usiku ni dress up to out.
Then nikwambia utajua ukinipea.
Aya Faith. What is your perfect first date?
Azimio ni kugumu.
On a perfect first date.
No, like I'm just trying to think about it because I'm
thinking.
Unajua alienda before election.
I'm not saying I'm perfect. I don't have perfection in the essence of going out with someone. I don't expect perfection out of me. I just expect something fun. No, like to come here, maybe bowling, in his apartment. Just something fine. I love it. At the end of the day, maybe have some food. I love for not really for me.
Nice.
Perfection.
That's a perfect. Check if you agree with her comments.
DM
manze.
Manze, azimio si kurahisi. Na kama wewe ni waazimio,
kuna kuja Kenya kwanza.
Na kama wewe ni waazimio, mko na something to talk about. Ndakuwa na topic of conversation. Unacheza
tu fans. Wams,
ngangushe me.
Wams. 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 Tumepata naye mara mingi sana. Anajua wapi.
Hata mimi mahali nilimuona hata singemsalimia. Nasema tu.
Hey Wams. What is your first perfect date?
Na mkujange na pesa kidogo.
Hapo na pesa gani?
Kuna pesa mimi natokea beloki nitaribu.
Ya kamu. Ya kukuja na korode.
So that's your perfect. Wala. Wala. Wala.
So mesikia, utabilike Uba kuenda kurudi na
kupi. Mfuko muhimu, mfuko.
Kwani Uba inaenda wapi? Inaona njiani nyumbani kwangu.
So
kwanda ya kwenda kwako ni
sawa. So hack ni nini? Mpeleke coast. Hata rudi na Uba.
Ndege.
Acha niwaambie.
Ama unamkumbuka coast arudi na Uber
bro. Hata unampeleka huko watu kunyima unamwambia atoke. Toka, rudi Nairobi.
Wewe yale nenda. Wewe bro. Peleka Turkana. Peleka Turkana alafu
mwambie aje. Small. Out country. Msee kila mimi narudi.
Haya haya tuko kwa warm warm bo. What is your perfect first date? Ile nyota simba maze.
Okay, when it comes to dates, mimi spendi kwenda outside for dates. Mimi ni mtu wa indoor dates, so home.
Kwa hivyo lazima upeane wewe. Huyu ashapeana. Ah, huyu ashapeana.
Kati lazima tupatie
jiko. Ni chef.
Mimi napenda kupika.
Mashakura.
So you're a chef. To pick it, to watch. Of course, to do. Yeah, of course. Kwa nyumba of course
tuna card yako ni refu by the way
but tuna card games tuko na fun activities
but atendo kwa sure na zangu za nje manze
yake no si okay set is
like but that's your first
but that's mine
fine mnyango tunapeleka wapi tunapeleka South Africa
But can't come here though like you kupeleka something worth it like hikes and shit to go do else get tutaenda na leo yeye in class
get
lakini sahi
kwa bro kwa huko
sasa hivi vile niko sasa sipeleka mtu else get tunaelewa date za kufikisha za ushapale kwenye tango aje Manhattan.
So what your kwako inamaanisha you are defining love in a certain way. Yeah, it's not about money, it's about the way you feel about each other.
Well, you need dates
like you don't understand Nairobi say Buddha
ni
tendwa ni sikizile podcast hii mimi ndio nilianza.
It's a perfect, what's your perfect, and you're just like this was it.
Cool. I think
Swimo. Unasema activity. Unajua hakuna haja upewe na kitu.
Kashombo.
Nakwambia setting ni important. Setting yako. Wanze.
I feel a date, kama unapanga date ni kitu depending na the level of interest ama importance unampatia ndio utajua venye utaenda
how to impress.
Yeah, how to impress, because ka venye unyewe amesema ati oh anaweza kosa sahihi, but then ile time yenye atataka kupeleka mtu amekufia kabisa, do you know you actually even save for that date to get. So I feel that date are
the
first, the
most important.
That's point.
Lakini wacha niseme.
That's the first thing.
Kwa unapenda dem pia nafahamu mnaelewana. Mnaelewana.
Exactly.
No, anajua level yako.
That's your best friend.
I feel that.
I
want.
That's your
best friend. Pa boy.
That's your best friend.
That's your best friend.
Hey, you're fact.
It's true, it's true. As in it is true. Someone who you can relate like
on the fucking basement.
Lakini
umesema date moment na bina tunadate.
Vile mademo anaona.
Lakini snacks.
Hey,
tuko kwa masi. What is your perfect date?
Mimi nimeenda date small.
What is your perfect first date? As in ile yenye.
Na si ati jua nasikiza. Utudanganye. Si ati jua nasikiza utudanganye.
Chukua pale kwa kama
unasema
that's a date.
Jibu sorry.
Hakuna date ushaenda ukajinai.
Sasa kati useme the first date.
Guys, I'm going to give you swali. Kwa maana unajitumia
swali. Ndio amjiulize swali. Poa, unafaa kumuuliza masi. Tuombe venye date yako poa inakuanga.
Yes.
Yeah. Na unajua nasikiza. Ni fine.
Umesema ni zote. Tuombe
ni fine wa podcast.
Sema tu hivyo.
for me dates mimi naweza peleka na dates ya naweza nipeleka kuchali kama una feel leo ni depo ya kukupeleka mtu wako date mwambie leo tushie twende
hey, no,
na kuna ndio uende date
na kuna mtu alikuacha
panga mnaelewana achana na mwenye so for me a date ni inafaa kuwa mimi kana nataka date lazima ni push for it yeye kana nataka lazima push venye ataweza hata akinipeleka smoke aniambie this is a date ni sawa akiniambia twende tukule smoke akiniambia twende tukule KFC that's
a yeye kana Nairobi imekuwa ikikufunza yeye ni perfect
so swali ni swali yako ni whips so can you split a bill on the first date with a guy
yeah. Sindio mimi naweza
you can
mimi naweza
bwana unaweza bwana unaweza
naona kuanga mafuta
mimi nimekwambia let's go on a date
no vitu
zote acha kwa date sawa umeniambia let's go for a date umechagua location sawa twende alafu maybe okay, things happen sawa
exactly
Hapana sio siku. Basi Mungu akupendi. Kwani Mungu akupendi bali?
Mko na peka never. Okay, Miss G.
Leo ni ujinga.
Boy piga prep. Boy piga prep baby.
Ni sawa.
Acha nishie. Na mimi
never. Acha nikwambie vitu happen but see your day. Hiyo day. Basi Mungu akupendi.
But acha nikwambie acha kusema just see your day. Things happen huko nje. Tunaweza enda 20 place. Tukule to exceed like in a certain amount.
Hiyo nayo hizi hapa.
Acha nikwambie. Mimi na speak from experience.
Sina maana nakwambia wambo. Setting ni important.
Ni sawa.
Nikipeleka place ya shot, ninajua bei ya hiyo shot.
Acha nikwambie.
Bro. Acha najua place na kuchapisha shot. Ukienda food, najua setting hiyo.
Sikia Moses. Sawa, setting ni sawa, but kitu nataka kusema ni mimi kusplit tab na wewe haimaanishi ita change vile inakuview ati oh tume split tab
ambo 07
acha nikwambie kitu moja mtu mwenye una spending bill alafu baadaye unakuja una realize ati fuck sina pesa yenye nilikuwa na yenye nimebudgetia umse ni mlevi wewe ni mse mwenye anasema ni aje acha nikwambie
lakini nakuanga na pesa
first date azin
what is your worst date
nani ashe kupeleka mali ukasema manze wewe
kwa ukipeleka mtu akule kama mwanaume unaona kwa nini akula kukuliko hata ana nini bana
mbona anajipia
tabu ai uongo changulini
but anyway so umesema una first date mwenye mimi nasema ga mwenye amekuita date yeye ndo alilipa hiyo date
kabisa
kama nikikwambia let's go to next week let's go and eat minta keta. Ukiniambia hey manze si next.
Kuja kama ujipanga.
Ukiniambia next week tuende tukule. Na kuja wewe unalipa.
Usikuje njaa.
Na usikuje njaa.
Watu kwa hapo pitia beze aka nini?
Kula breakfast.
Pitia kibanda kidogo. Then ukuje.
Kula breakfast na kuja lunch.
Moses unakuja. Moses unaongea vibaya.
Mimi nakuja kukunywa.
Moses
Ala
bila ni kula siku mbili before. Ani watu walikuwa na dose na VIP mpya.
Atakula
siku mbili kibanda kidogo.
Kula kidogo. Kula njugu kwa njia. Siwezi kila mtu kwa njugu.
Mazee sarap. Mazee that was a whole time
episode. Acha tutokeni tusimwone.
Mazee wase mcomment pale mazee alafu tupige mazee round ya mwisho mazee kama uko na Instagram account nini. Mazee sema mazee hata wakufollow wajue tulikuwa tunaongea na wambo anasemaje tunaongea na uni anasemaje
at least sura ende na sauti
bana
ingine imekataa lakini
pia
wewe jiseme wewe sema kama uko na wambo kama uni anasema tu mazee vitu
lakini
sialidi dem
for the episode mazee
hello na hapo pia Marajesh from Helios to DM
I have my penis.
Me, send me nudes.
Kwani kwani onyi akaunti yako inakaaje? Nani umeweka
kafiti? Una
shida kwa ana Chris.
Kafiti unajua.
Kukafiti.
Anyway, so, that was a lit episode. So wase mcomment pale, mtuambie manze what is your ideal first date. Okay. Alafu mtuambie manze turn off yako, manze yenye dema anaweza ku turn off mbaya.
Kwanza hiyo ni next topic.
Hiyo ni next topic
kabisa. Dema
anaweza kufanya
nini hadi
That's a wrap.